Benson. Penzi limenika kama kashata, basi nilete na kahawa, nakuwashia taa na kuangalia vile unakuja hapa. Haya mapenzi kama ya Ulaya, na mimi naya kunywa kama bia. Mpenzi wangu moto fire, hata wambia wakikanyagia shubi.